We na umogezo wa pliso no afande rusoke chituma angali kwa gira kunabu saka magambi wali kumaiwa aga polise na gurele mchibu geche Kampala. Elate geziza alipolise taida kuikiriza kukungana kuna kuona kuluna kuruo kulama gangi na kuedome zisa tomwezi guno mwaka gwene guno. Hidu kila president yuri kaguta Museven na yala gira baba atinga bemeleza ebi kuduke ebyo oruechi mbecha Ebola echa rumba iwangi ya Uganda.
Okujaguza olunaku lwa julizi na mugongo olwa Asad juu. Na ye wajakubawo okusaba. Harishi level then waliwo n'obukwakulizo obulala obwateebwawo. Kadi n'okusaba oko okunabawo ku parish level. Waliwo guidelines zebawa. Abantu engeri gye bajja kungana mu churches abalina okumakinga sure nti banaaba mu ngalo bakozesa sanitizers body to body contact tekirizibwa kati currently handshakes kati waliwo task forces zaateekebwawo okulaba nti tukwasa amateeka gano ne police force Uganda Police Force kweri task forces ezo both at national level ku district era we awaneta gisokwasa amateeka jakwasa amateeka.